ZambiMusicBlog.co.
At times we have to give thanks of the things the Lord has done for us.
First class music.
What you want to do if you want to share? Tata uwingi nangupa vengi jipi ilapita taijama adionse ilapita amapalo uwingi mwampela lilo tata ndemi totela echo napatumba nebo shishotela amalumbo ndemi tatakula este mwiko mumpela ichabule mpela abafyashi abakashi abana emapalo tata mwampela kalami tatakula paka nempela kalami tata fiafula nimwe tata mutupela nemfula numwe la tupe matatu lipila mwabumbidi omulu kwa bule mpanda mabemba nempanga vyose mwapanga chine chine nimwe boshaka panga shai bumba takwabo wakubumba efimana nefimutifila kulumba utoni uluchelo tula kwimbila ululwimbo na nebo ndie kwimbila na malumbo na yoyala kulumba walichimpya nemvua palupanda bobe bwai sule sonde shaka panga chilolo wa mutende amapalo wingi teti mpende gana alwala ni mwetata mumposha mumachushi ni mwetata mungosha mafumishe mutasti mwansambika lesa tata ni mwemu nsansamika mwabane nkumbu noluse na maka we mwine wanshita niwe we mukote wanshita futi niwe we waishi baka suba kuntu kasendama intanda no mwenshi filangi shamaka
nganalo lese fintu mwachita tata
masumuni mwe
filo ndorora ubusuma bwenu
shaka banga
nganalo lese fintu mwagumba tata
masumuni mwe
fese filo ndorora ubusuma bwenu
shaka
banga
bwenu
shaka liko kumirumbaya shaka liko kumirumbaya tata
Jesus Christ, Nama Apostle Pambafu. takuli na fimbi, takuli, takuli na fimbi.
blog.co.